Another falling action here. Picasso anachora giza akishaingia. Jasho yetu ndiyo fuel nyinyi hutumia. On a brand new highway. I think you're the trouble, think you're the danger. Si uliingia ukageuka mteja, no. I thought we found a savior, I thought we found a savior.
Stuck together with our choices forever. Tukaeraga, choose better. Kura sikupi, but I'll take your money. Jumanyo livotie, happy gangi for Lenny, yeah.
Sikupi, sikupi, oh, sikupi. Sikupi la mitano tena. Sikupi la mitano tena. Sikupi, 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 oh, sikupi. Sikupi miaka tano tena. Sikupi miaka tano tena. Sikupi.
Nini una to offer? Barabara mbaya so me come na chopper. Security ngori so me come na bouncer. Niga ulisahau kuna another chapter.
Bombo
yeah. Matusi na vichekesho umejaza manifesto, lakini hakuna action plan. Give the power to the youth, we gon' kill them with the truth. Waende nyumbani one by one.
Waligula, system imejazwa na madracula. Hungry for blood and a small mula. Wana iba na the same, same formula. On a regular. Oh waligula, waka imba tano tena na vernacula. Oh waka forge for mwaka waikura. Kwa bala tukipata the same sura. Fukuza.
Choose your battles when you pick a fight. Kawaida freedom inakuanga na price. Tumewagundua, tumeshawarealize.
Tumeshawarealize hey.
Hata ngwai tu hamuwezi legalize. Sisi mavijana mulisha tu demonize. Na shangaa mpaka lini tutalive a lie.
Tutalive a lie.
They keep on balling.